Mu by'ukuri urugendo muri Toulouse rwagenze neza. Nagezeyo banyakira neza, kuva ku kibuga cy'indege no kugera aho nari nteganyijwe kuba. Mu byerekeye imyitozo, nakoze imyitozo nta kibazo, ariko nkigerayo nabanje gukora mu ikipe ntoya bafite n'imyaka 19. Ariko nyuma baje kumbwira ko ngomba gutangira imyitozo mu ikipe nkuru. Nkora imyitozo, igihe cyateganyirijwe kirarangira. Mu kugaruka bambwira ko mbese navuga ko igihe kuri njyewe kitari cyagera cyo kumbwira zita, kuko imyaka 18 itaruzura. Bambwira ko bagomba kuvugana n'abankuriye n'abanshinzwe, niko navuga ko aribo bazabasha kubwira rezita. Urumva, nanjye ku giti cyanjye, nanjye rezita mfite aho nzazibaza.